www.thebestofthebest.com. Yeah.
Rock beats.
Dilatric. K Army. Let's get it. Life silly easy. Daily ni kufaza ni mabize. Wana nao bango lila njala. Sikange na sini kulapo na chofala. Life silly easy. Daily ni kufaza ni mabize. Wana nao bango lila njala. Sikange na sini kulapo na chofala. Life city easy. Daddy ni kubaza ni mabize. Bana nao bango lila njala. Sikangena sini gulapo na chovala. I don't know what it is, but zonse zimaenda kumadizi. Kudisa ni pa 30, kubwera ni pa 1, mutumba muli 0. Madamu nai ale modanda ula. Why si munga nkale komonga banzanu? Why? Bamasi yako ya ndiyo papondi. Bakaenda kunjito ndiye chikondi. Not daily, I love you my sweetie. Nishibondi kulipe vili sweetie. Iwe nae weka pena ndiwe mfwiti. Sembe sili na kwa tire we mfwiti. Life silly easy. Daily ni kubaza ni mabize. Wana nao bango lila njala. Sikange na sini gulapo na chofala. Life silly easy. Daddy ni kubaza ni mabize. Wana nao bango lila njala. Sikangena sini gulapo chovala. I need change and I ain't talking about loose change. Came into my life and everything changed. No ziba kuti kwenze na njila. Mukamba pa majila. Nenzo ende la pansi no njinga. Baka mulungwa nani segulila. Apa manja I walk on water. Those days nenzo kufa na njota. Baka munani pasa koli water. Nachilaka chamova munachosa. Nimu ya mikilani Jehova. Na banzanga vavoyo munachosa. What more could I ask for? You made me fly with no passport. And for that I love to thank you Lord. Because you know, see life silly easy. Daddy ni kubaza ni mabize. Wana nao bango lila njala. Sikange na sini gulapo na chofala. Life city easy. Daddy ni kubaza ni mabize. Wana nao bango lila njala. Sikange na sini gulapo na chofala. Life silly easy. Daddy ni kubaza ni mabize. Wana nao bango lila njala. Sikange na sini gulapo na chofala. Life city easy. Daddy ni kubaza ni mabize. Wana nao bango lila njala. Sikange na sini gulapo na chofala.